Yeru no dewtere laamu leydi Niger jeedi dabu datol sappo e didabol wiri bi leydi Niger fu no wodi lawol janga lardudo e molardai der majju non gomnati leydi Niger ardini sigilaji kesi ko jande ewoji mo hennon fu dey fadde di sigilaji no fudda noy jangino lardube ben gonno gadira nani ko madam Abdullahi Mariama tawado to minister hawjinde filla jandeji pamari ko fammini do majju
1979 til lokacin na aka fara kula da
illahi tani du bi ujunere ikeme jene ila soji tati isappo ijene unfuti janginol sukabe lardube kambe tangona ijengine faadun fami ko wala ko feri diribe isukabe be lardaybe den hitane dubi ujunaje didi be puddaybe kawni dire ibe lardaybe ibe jangidinine tawrabe laru goto kambe kawrete klasu goto are janginol I janginirol mabbe fu wadde wakkati be naati klas 9 den jon kambe kawni dirte janginol mabbe warta go'o kambe be lardaybe idu yaha yeso yaade sey dum fami jonka ko sukabe lardube be no bawa kawni dire ibe lardaybe illa klasu go'o denne dun sabi ko sigila keso o wada
de no ngoddon o don kebira wattirde sukabe be jande l'école
Chukabe be no tefoiteno de be kebike sedun dara cellal mabbe kan dun fama iri larumo be tawra iko sulibe den be anna jangirde de be jarte dermu
labi die ko judon far ko tindinta sarobe sukabe be yade janginobe hawjibe jande be fa be sukabe lardube jande mun tokkite no wodiri
de be jarama der jangirde de jangino on no fantinte no wada jangina be sarobe sukabe pahube be kambe ndu ko e mubbe no pirtete gambe anna no be gada be joytede sukabe mabbe be anna ko sulibe be anna de be jaha jangirde na be jahata halfina be hawju jangirde dendu no ekkintine no kaldirta sukabe pahube kan kambe etata jangino
karatin da musheke ba ma yara